Aluta Kotani, you are listening to Business Talk with Awonge. Mask up and be safe.
Sibuyile, siyathemba ukuba niyaphila. Namhlanje guys, sizabe siphethe ubhuti Bantu Kotile. Andifuni ukumchaza ba wenza ntoni, ndifuna ukuba azichaze ngokwakhe. Kodwa ke endinokutsho, as we're gonna be doing this business talk, the aim is to make sure we can bring people so that they can teach us about stuff that we don't really get to understand or to know. But Bantu, molo.
Ah, molo buta wonge, kunjani?
Kuhle mkhuluwa man, siyathemba nani niyacenga.
Hayi, sazama kakhulu, sazama ukuxa.
Bhuti man, bhuti besicela man usityebisele kabubanzi ukuba ubani ubhuti Bantu utshomi kamahlala. Futhi yintoni le business adilishana nayo.
Okay. Yeah. Oh, okay. Ndiqale ngozazisa mna personally nya. Igama nguBantu, ifani ngikotile. Ndi-director yeBantu Business Agency. Ndi-director le-business ne. Ndisend imndedwa, andikabinabhana, ndisandisungula. But yona i-idea is nelong ikhona entlokweni yam. But ke xa uqonde ke mhlekazi into yoba xa unayo i-idea, yabo? Iye kuthatha ixesha uyenza i-implementer because ufuna izinto noko ziqale kwi-point e-right, yabo? Be prepared in terms of financial compliance nayo yonke into, ne? So ndiye ndayiqala ke le bhizinesi kulo nyaka, iyarestarisha kulo nyaka, ndiye ndayirestarisha this year ngoFebri, yabo? Yeah. So le bhizinesi i-based on kwiledibene ne-accounting, ne? Yabo? For companies, for individuals, for NPOs, yabo? Into esenzayo ke, masiqale kwi-individuals. Into esenzayo individuals, siye siba restarisha kwasazi, ne? After siba restarisha kwasazi, if umuntu uyaphangela, ndiye ndimenzele i-tax number, abe registered. Then ndimsubmithele ilaa ntoka zakhe, i-RP 5 zakhe kwasazi, yabo? Then ke ngoku ndibuye ndize kwii-companies. Kwii-companies ke phaa kunento kuthiwa i-RP 6, kube nento kuthiwa i-income tax, bekunento kuthiwa i-VAT, value added tax, yabo? Nento kuthiwa yi-pay as you earn, yabo? Sisadila ngozo ngoku ubukhulu becala siyile company. Siyabarestarishela, senze sure ba-compliant, yabo? Kwi-NPOs, into kwenza nosazi ne-NPOs, yilaa nto kuthiwa i-PPO. Whereby iye-recognizwe ngumsazi uba yi-NPO e-exempt from i-tax, which is yona ikho kwinto yoba ingabhatala i-tax okanye i-income tax at the end of the year, because injongo yayo mos yona ayenzi i-profit, it's a non-profit organization, yabo? Then ndibuye ndize kwenye into esenzayo le kuthiwa ngus-IPC, apho khona siqalisa khona i-companies from scratch, sibenzele everything, kuqala kwi-name reservations, siye kwi-company registration, siye kwi-addresses, utshintsha kwi-addresses, ukongeza ii-directors nezinye. Ininzi ke laa nto kwa-CIPC, but yonke laa service ifumana kwi-CIPC siyayenza, yabo? Siye sibasubmithele naphaya at the end of the year, sibasubmithele kwi-CIPC, sibenzele into zabo zibe compliance, so that bakwazi ufumana i-tender, benze i-tender yonke laa nto le.
Okay, so bhuti wam, what is the mechanism that you use to meet your clients? And like, do you also, if kungafika abantu from other provinces, maybe Northwest or Limpopo, like ungakwazi nabo udilishana nabo?
Oh, okay, inkosi kakhulu. Thina sile business name, sibhiliva kwi-technology kakhulu, kwi-improvements of i-technology, ne? Siyasebenzisa i-social media, siyasebenzisa iinto ezifana ne-email address, yabo? whereby abantu abayenze baye bathumele i-documents ezo ndizirequireyo, ndizirequestayo ngalaa mzuzu for them ndizokwazi ubenza le nto bayifunayo. So uzithumele as i-form of PDF, yabo? Then what are you doing? I'll take it from there and everything. Nam xa ndisenda back kubo ndizithumela ngalaa PDF. And it's much cheaper ke than into yoba mhlawumbi uzawokha uze kuma ofisini uzowaste ixesha lakho ufike ulile i-long queues, yabo? And leya ke i-service ndiye ndiyenze even after hours, andinaxesha litheni noba mhlawumbi ngoku kusemini okanye is from 8 to 4, I know. Ndiye ndimntu ndimassiste even after hours, yabo?
Yeah. Oh, ndiyakuva. So let's say since abantu ubanceda in uba ubarejistele ikhampani and also babe yinxalenye kaSARS, what are the institutions that can happen if one doesn't do so? Like if unekhampani and it's not registered, or if uSARS awumbhatali.
Yo, sikazi inabo buzazi ingakumbi xa sijonga kweli cala kwaSARS, ine-impact enkulu kakhulu e-negative, yabo? Ikhampani yakho inga-write off kuqala if uthurana ibhizinesi yakho then ungabikho registered kwaSARS. Okokuqala, unobangela ube registered kwaSARS, we all know that uSARS usebenza as a middleman between the community no-government, ne? uSARS ukolekta i-taxes from abantwini, from i-companies, yabo? Azokwazi u-government, then u-government akwazi udibharisha i-basic services to umphakathi, yabo? So uyakuyiqonde ke ngoku loo nto leyo nxa mhlawumbi ke ngoku uzawuba ngumntu wena ozawuthi urun i-business engekho registered kwaSARS, yabo? Uyakuyiqonde inabo ubuzaza kakhulu because uSARS is one of i-departments ka-government ezisebenza like yeyona ndlela engumangaliso. They even call you wena ungakhange bafowunele, yabo? Yeah. Which is, I think, they all did money with the seven solo. But you pay lumbuzo wako yem shikaz, ne? USARS uqala into ayirequire into yoba ube ne-certificate se-business ezosifumana kwase-IPC in order to be registered kwaSARS. And ke ngoku bayenze lula le nto kule minyaka, few years, bayenze lula ne, because once uregistered company yakho ku-CIPC, automatically registered kwaSARS, yabo? So, all you have to do when uzawufuna i-filing profile, then ke ngoku ulanduke urestarishwe mhlawumbi ezi zinto ikhampani yakho izawube ibhatala i-tax yazo based on. Umzekelo, if mhlawumbi unabantu abaqeshileyo iyanyanzeleka ikhampani yakho ibe registered for ulanduke pay as you earn, yabo? Ube registered for income tax, ube registered for i-provisional income tax, yabo? Which is ke yile yona ibhatalwa twice a year. Ibhatalwa ngo-August 31st, iphinde ubhatalwa ngo-28 kaFebruary, yabo? But kuSARS sometimes iyabe specific atsho uba mhlawumbi leliphi isuku loo nyaka izawuthi kusubmithwe ngakhona, kusubmithwe ngazo iinto zabo zakwaSARS, yabo? So if ke ngokuye kwenzeka ikhampani yakho i-registered umzekelo kwase-IPC, which is iaphirishwa kwaSARS, right? Then what they will do, mhlawumbi after 5 years bangavela bavisithe kwisayithi yakho, yabo? Bafike benze laa nto kuthiwa yi-verification, which is it's a deep auditing yenziwa nguSARS, which is SARS unayo i-access to i-bank account yekhampani yakho, unayo i-access to i-personal account yebhenki yakho, yabo? So uya-assess ajonge iimali ezingenayo apha kuwe, then a-add up. After realize ityala wena owayo mhlawumbi for 4 years, thole ukuthi mhlawumbi owe i-4 million, umzekelo, just making umzekelo nje, yabo? Thole ukuthi owa i-4 million, then uzawube uyiSARS akutshaje i-interest, akutshaje i-penalties, yabo? Aphinde ajonge kwicala le-VAT, ajonge uba ingaba le bhizinesi iyaqualify for ibe kanti ibifanele uba ebhatala na i-VAT, ne? I-VAT kuyakhumbula ke i-threshold yakhona is 1 million of i-turnovers ozenzayo ngonyaka. I-turnovers yilaa mali ungekaseparate kwa i-expenses kwa neyiphi na i-expense, laa mali uyirisivileyo ngonyaka, yabo? Awukaseparate ne-expense. Then uyajonga uSARS uba okay, uyirithile nala 1 million. Kwenzeke kanti uyirithile, uzawuba sengxakini. Ii-penalties zakhe the last time I check bezibaleka phaa ku-100%, 150% and 200%, depending i-case leyo ke uzawuthi ufumane ukuyo, yabo? And ke ngoku if ke mhlawumbi kuyanyanzeleka bayakwazi uthimba kwa ii-assets zakho if ikhampani enkulu like ezi-construction companies, nee-truck, neentoni, ziyakwazi uthinjwa zanto ezo. and I've got many numbers of businesses as years are gaxeleka kwingxaki enjalo. Yeah.
And they're over, but so when it comes to SaaS, ne?
Yes.
Do you only assist companies and businesses, or do you also do it to individual people like Mnanfike as now without a company or business?
Yes, yes.
So you also assist people who are like that?
Yeah, also like assist abantu abanjalo, bra.
Okay, so what like a type of services or zenza, you like in general without specifying, man, this is for this person, this is for this person, like
yeah,
may you please like name list them ukwenzele nabantu mhlambi ngokubuzicacisa kuqala who didn't really get them bazoziva kakuhle one by one.
Okay, oqala ne oqala ne i registration e company.
Yeah.
Basic taxation of a company kwanye individual, ne?
Mm.
Then ibe bookkeeping of a company kwanye individual, yabo? Ne financial statements, financial reports for ENPOs as yes fund when go social development, go Department of Education, depending if funding here, since it's also funding here, yabo? Because by request, they need ask us by request the financial reports at the end of the year, yabo? So CIN's are not services here, yabo? But there are many other services as Zenza, but zona as your core subject of Landuga Yip of Lender Senza. Like, again, in the zone, it's a whole CITB, yabo? Neo submitter, the annual returns are copper, but I don't know ECCN's are cool, even a consulting Diane's, but again, so far, science are free, yabo? Because what I'm trying to do, if you want to talk about the way, yabo, that when a business and your own land, yabo? Yes.
Oh. I think we have vagana, man. So since we talilu yenza le business, like have you seen too much growth or let me put it, a lot of people don't know what they are doing, especially with that, or like abantu bayayazi nento yenzayo or ba clueless.
Bra, to be honest with you, man. People ba clueless. Ba clueless bra abantu kakhulu, yabo. Sometimes you born a few to run a business, a no successful, a cool line no bag and they are comply with SZ, don't see Funega, you know. And we are Kumbula when I plan, see Kuliswe Makaya, see believer in Doba, the education, Illuminate on the is a net about what's funding savings. But I'm able to bounce on the art is a net about what's with Kalela e business, yabo. And ngegoku sikhule singenayo i-background e-business kahle kahle, even though sizenza i-business emakhaya, because zikhona izikoxo mos bezikhona izikoxo zabantu abamnyama ebezinganwa ngabantu abamnyama, yabo? But you found out that xa ujonga ngokwii-community zethu asisekho zazikoxo. Why? Because of i-lack of i-knowledge of how to run a business, yabo? And yes, things zi-end up as collapse at the end of the day because of what? Akho financial management, accord even compliance with the Landuka zabo, which in creating yabo, yabo, by creating yeah. Abana njongo, but in next 5 years is bona CP, abana planning, yabo. And get one didn't know if months ago, and now it's a band in bandings, I've been saying the lendo. People, even come and do post over Facebook, but a fago like, but fago heart, but fagan gone, but some wounding out to banana, afunubus, but can you any business against and do? Okay, Bible, and you still enjoy a service in Zenza, yo. Can I understand the air services inside, which is Gende, but by economy, sing an imperatin, sing a band about any businesses, ne? Sisamuquenzi awareness of bar, guys, e businesses, the Arano, but goose as was successful, you need lean and lean and lean and lean and lean again. Yabon, which is most of them gets included the air services inside. Yeah.
Yeah. They're over, man. So when on your own, after you've started it in February, like yes, has there been too much growth in your business while you're running it, or you feel like abantu they don't even like they don't understand it in a way that they don't even wanna come forth?
Yeah. Okay. Bram, ikhona bra umahluko yewenzeka yabo even though ngekho ngakho akho kudingako ne ukhona umahluko yewenzeka bakhona abantu abaye bakhawuleza ba react bali bakhona ababenthenga benzenza i questionnaires bazibona sibabanomna walento because ngiyenda qala nenza i questionnaires abantu indaba ninabuzo okay guys if no kwenzi lelo hlobo no hlobo do you think ba le service ningayidinga just to get lando i market target market yam ne so I found out that inyana abantu bayidinga le ngene ba interested kuyo ne but what I noticed okay when it comes to implement ngolendo abantu yababuye umva 35% of abantu baye ba riskarish 75% I mean 65% baye babuye umva yabo so and I understand okay ya i which is second disciple ngisebenza phezu kwayo to ubakhuthaza abantu bayibone nyani lento into esebenzayo and when you case get ngane and in the penis better by don abantu inenzeka yona you abaxelela okay you can start a business blah 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 umuntu acinge ukuqala okay fine ngizayeka umsebenzi wami ngiqala ibusiness engekho guaranteed binga ingandenzela le mali ndifumana emsebenzini ne which is landi yanda ambifikelela lanto ba lanto nga umhlabu ucacisa i characteristics ze businessman ba itend say risk taker you know then when people they come to that point ba i risk taker umuntu oyike yabo even though and ikhuthaza lo ba umuntu aye kumsebenzi aqala ibusiness ne because business require a lot of capital yabo a lot of iqesha yabo most especially when it comes imali iyayidinga nyana imali so ndithembe njonga qhubeka nomsebenzi wakho ne but ibusiness yakho uyiqalile yabo once ibusiness yakho iqala ukudemanda nyana nyana uzoma nyana ngokunalo ixesha loba ungenza ezinye izinto you have to focus ibusiness yakho then go for it ukhwithe ngomsebenzini but unazi savings yabo to ibusiness yakho xa unokwenzeka ibe kanti ayikwazi ukuphumelela yabo
ngiyabonga
nalombuzo wakho
umphendule kahle umphendule kahle so let's say ke ngoku kukho like young people who started le business uyenzayo and are struggling with the market what advices can you give them
okay yabona bra this business i social media yanda incoma yina yawenza umahluko ne but when it comes ufuna i clients mhlambe eses ku industry already ne eses creator already i social media ayo ndawe right ncam ne kudinga ukusebenzisa old school uhambe uapproach i clients yabo personal ubacacisele ngale service yakho because when it comes kwelca le bookkeeping ne abantu banezidingo ngezidingo according companies zabo yabo so now siya ku client udila na face to face uyumva umuntu okay ubethakala phi yabo u strong uphi yabo u weak iphi then go when you come up with kengu kulanduka i services uz combine services so yazi okay fine job service yakho wena enza kunika yona i package ayo yile na le na le na le because lelo xa libethakala kulo ifi yabo
yeah
so ayikumzekela abanye abantu yothola ukuthi a spend as too much nge business sabo ne landi affect sales abanye they don't even go to kwenza marketing for business yabo yabo so kudinga into bayizame as an accountant u create space phakala imali yabo yabo u create ilanduka ebiza njana wenza i budget create budget based on la mali banayo yabo to be able to sales zabo yabo but ya dependa ke ba i business yalo muntu ithini ijonge ephithini yonke lonto some of them kyenyaze yabo isenzo kuye kwenzeka into ba umuntu uye wavule i-business kwindawo apho khona engena target market yakumzekela apha endevane if apha endevane uzavula mhlawumbi into enokwenza nenza ndingawenza ngokunamzekelo mhlawumbi uvule i-company enento okwenza ne-designing apha endevane uyaqonda masindailali lina ne people the ingqondo okay fine makams ngubani bani company ezi-grand enothenga kuzimpahla then if uzakwenza wena mhlawumbi i-designing yakho utargeti abantu balapha bakusupport iyathatha ixesha ababayi-recognize loo nto leyo yabo so which is you need uba ube kwindawo apho khona kwenzeka ezi zinto like iindawo zifana noma-gauteng neentontoni yabo nqwane into efana media apha kweli cala lethu ainoba yikhampani erit isenjayo bikho sasefulkakuhle ikhampani kweli cala lethu because of what many things ezenzeka in terms of media zenzeka kwelanduka kwezi big cities zalapha eSouth Africa yabo. So ndibacebisa abantu before baqala ibhizinesi abo uba guys ndijonge indawo oyiqala kwele business yabo, qala wenze research, qala wenze research baba bantu bafila njani ngale nto yabo.
Oh, ndiyakuva. So when it comes to i business efana nale yakho, it requires a lot of trust.
Yes.
As we know that trust is key when it comes to finances. So how do you go about with building trust with your clients?
Oh, okay. Yabona Frank. Into build a trust ne clients zakho when it comes to the financial service. Yabo? Qala. Benza abantu bas feel comfortable around wena. Ne? Second, benza bakuthembe before uthethe ngeprice kubo. Yabo? Njani? I-clients zami na when it comes icala le bookkeeping, I said to them, guys, icala bane 3 months na ndikwenze incwadi zakho for free. Yabo? Then if ukhona mahluko and then awenze company yakho in terms of finances zayo, then singathetha ngeprice. Yabo? Then kabantu ngiqoma, okay fine, let me just give this guy bank statements zami njengoba yintoni azaza nayo, ne? Umuntu anebank statements zakhe, the capitalization, then the financial statements, then the financial reporting, yabo? Ndibuye ndizinto ngithi jonga wena ubethakala phana, yabo? So ndizanika i-time frame engaka into yoba uthini usorte ezi zinto ubethakala kuzo, yabo? Ndiza kuncedisa, be there for you, yabo? Right through. And ke nga usenza laa nto bra, susebenzisa kakhulu into ezifana nefowuni nentoni, iba khona personal. Yabo, even if mhlawumbe uyakucela uba khawube khona mhlawumbe kwi-management, management ntoni, mhlawumbe xa senza i-report, mhlawumbe ikota report yonke laa nto, if funeka ube khona kwi-board iba khona, and if funeka uthethile funeka uthethe uba ibonise board uba guys, ii-numbers zime ngolu hlobo. So ii-numbers ke zaa-communicata zithi ngokubama kuthi, yabo? Because sometimes in business iqhuba kahle nyhani bram, but they hold a lot of assets ekhampanini zabo, which is they don't bring income in the company, but they just zenza i-expense because
ayikhumbula asset
ngoba iyadepreciate each and every year, yabo? Into engadepreciate yi-land and building, but i-machinery nezinye izinto ziyadepreciate right through, yabo? So uthole ukuthi ukuvulela asset ihleli pha at the end of the year niko service, yabo? At the end of the year niko ibhatale depreciation yayo ibingasebenzi, yabo? So ndiiqikhesha enzalo jonga dispose of this asset, ne? Then xa dispose asset into ethiwa yi-profit on sales of i-asset, ne? So sesijonga uba ingaba le asset after uyidisposile, ne, ingaba yenze i-profit okanye yenze i-loss na, yabo? Siyicalculate sijonga uba okay, if sidispose ngale mali izayenza na ilantu i-loss okanye i-profit, yabo? Remember, the asset ezifana nemoto zispenda i-5 years, yabo?
I-asset
ezifana ne-machinery ne-computers i-3 years, yabo? So siye sijonge iinto ezinjalo, yabona bra? Because i-assets ke ecompanini is one of izinto ezidetermina i-value yekhampani, yabo? Which is xa mhlawumbi uyoboleka imali emntwini, umntu kaqonda ii-assets zakho uba zithini, bunazo na i-assets onothi xa ngonokwazi undibhatala le mali uthengisa yona ubhatale mna, which is laa nto kuthiwa yi-collateral, yabo?
Yeah,
mhlekazi ndiba.
Okay, so good man, in umntana ofuna uqala i-business noba ayiyo le yakho yenzayo or ayonxalenye nayo, like what would you say to young kids who are out there who wish someday bangathi hey nam, even if it's not much, but I would wish to own something, to have something under my name, ungathini kubo ubakhuthaza?
Yo brajonga, ndiyawuthanda lo mbuzo umbuza wona, benqoma ndizayithetha le noba undibuzaka. Mamela bra, ndiyawuthanda lo mbuzo umbuza ngase ndingawubhukuthi okanye ndidwabe ndingekaza pointini, ne? Eyona nto ebalulekileyo of starting i-businesses sibuyele kulamzekelo wabantu bebe owner supermarkets apha ezilalini ne. You'll find out that aba bantu abayana they were richer than abazali bethu babephangela. Yabo?
Yeah.
But abantu bebengaphangeli berun ibusiness abo. But be richer bekwazi uafford uthengela imoto, bekwazi uafford uthatha abantwana babo bafundise kwizikolo ezigrand, ne? Unlike le case yenzekayo ngoku, like ba if uyaphangela kuyaxhomekeka isakwisalari yakho uba yithini, ne? So nje ndithi case elala hlobo, ne? Guys, mamelana, yabo uqala ibhizinesi, it's not easy, yabo? It's never been easy. It's always been be easy too, yabo? But if a commitment yakho ne dedication yakho, yabo, on top, you will get there, yabo? All you need is patience and hard work. Yabo? And mamelana, once your business iqala uhlohlobala. Yabona ibusiness ifana ne notyala. Uyatyala imbewu. Uyayinkcenkceshela la mbewu. Uyayihlakulela la mbewu. Yabo, uyayiprotekta la mbewu. Yabo, from kwiinto ezifana nokhula, amakhula, nazanto, imibunga, yonke laa nto. Unento ozisebenzisayo to protect that mbewu. Ukuze ikwazi ukukhula, ithwale isiqhamo ngakumbi. And once ke ufika ixesha loba uvune, uyaqonda uba bufake mhlawumbi phaa inkozo yombona eyi-1. But uzovuna zingaphebu ozifumanayo ezinazankozo iyi-1 ubuyifakile. Yabo? So ndithi ngoku ebantwini ibhizinesi ilala hlobo. You work on it. Awumi, awunaxesha ukuthi ndirileksile. You work on it. And ndinokuandastende le nto abantu banento abayithethayo ke bram. Abakhuthaza abantu uba hayi jonga xa kuqala ibhizinesi you can have ixesha enough loba wenza into zakho. Bra, not always loo nto leyo iyenzeka. Because uyakwazi ubaleka iroute oba from 8 to 5 ndisebenza. Like xa usebenza ebaleka laa route. Kanti uzozibophezela kwiroute 8 from 6 to 6 okanye from 6 to 8. Yabo? Even usebenze na kobetho 12 ebusuku kwi-business. So you have to understand into ezilala hlobo ii-challenge ozadila nazo. And ndinokuyiqondele ndiba iclients uyakwazi pha always approach but ungabuyi nayo nix into ebambekayo. But ubuye nezithembiso only. Yeah. And ozo thembi zithathe zifake esikhwameni. Yabo? Zithathe zigcine. Unezithembo zaba bantu mazindikhuthaze. Mandinto zijonga endikhuthazayo. Yabo? Wena ndizame ke ngoku uba aba bantu yabo yintoni ozabakhonvinsa ngayo badiske bayenze le nto. Yabo? Ndithi ngajonga. Abantu but they are not there to buy. Ukhona umse kwathetha wathi abantu they don't buy like i-grip beater. Ne?
They buy
whole. Yabo? Abantu bra abathengi abathengi fixtures but they buy benefits ze service yakho. Yabo?
Yeah.
Abathengi le nto bayintle ibukeke isithini but bathenga le nto izawuba benefitha ngayo bona izawubenzela ubomi bube easy for bona. Yabo? So always say to you guys, zijongeni i-business mani iqala, ne? Ngaba le business yinyani lo mntu izamnceda njani. Yabo, if ikhona ibiseyirun ibusiness efana nale yakho, jonga wena ii-weakness zayo. Yabo, because abanye abantu but they don't look for i-prices less. Yabo, they don't look for okay, abajongi prices less, ne?
Yeah.
But bajonga ixesha loba le nto iza kudivelisha njani. Yabo, bajonga i-time frame yale nto. Okay, fine. If mhlawumbi ndiyakuleka abantu ibusiness, ndizaspenda ixesha lingakanani. But if ndiyakuleka awonke, ndizaspenda ixesha lingakanani. Yabo, like umzekelo nawe yazi ukuthi kuneshophu othi nayo grosala ukuze uqomba yho ubani soze ndingene kuye. I know uba unazo into endizifunayo and uthi but I know uba I will spend the whole of my day ndifolile phaa. Yabo?
So
ebantwini xa uzaqala ii-bhizinesi zabo bra, they have to consider into ezinjalo to make life yabo ube easy when it comes to i-business. Yabo? So ndiyakhuthaza mani bra abantu kanye ndlela yoba to add more ne. Sine NPO wesibalo iqala ne whereby siza kwenza i-awareness of i-business environment ebantwini ne. Izama ukukhupha laa ngqondo yoba sifundiswa umaintaina okanye sifundiswa usebenze nabanye abantu. Ngoku sizama ufaka laa ngqondo umntu xa efunda efika esikolweni eqala kwa-grade 10 eqala uselect i-subject zakhe ayazi uba okay ezi subject ezi ndisileta based on uba ndizawukwazi uzenzela into yam. than into ba ndo maintainer into umuntu like lento sibonayo ngoba uzafunza ba okay ilungisa njani microwave uyenza njani lethini lenza but asinikwa into yoba how to make a microwave yabo kwanye how to become pioneers life in but sifunza ngoba okay guys you can live within yourselves ikhona as maintainers background but uqala eyakho into asikayinikwa la ID so thina injongo yethu ngoba sigubhulula ke ngaza ideas zabo abantu originally yabo ba okay wena kahle udelweni into onothi uyenze bomini bakho yabo i create nguye izwi ngegama lakho yabo
hayi yazi ixesha liyathanda uba ingxaki ngoba hey bekusekumnandi ndiyathemba uba andikunile funeke ndiphinde ndikubize ngenye imini siyigqibezelele ncoko ngoba ixesha alikho kwicala lethu kodwa ke yona incoko yona le asiyigqibanga ngoko ke kuzawufune siyibeke ingca
okay
kuyafuneke siyibeke ingca futhi mani mani eyi senzo andizukwazi nokuthi ke ngokuba khasibekele i-closing remarks because ngoba sikagqiba uthetha uzawuthi kasiphinde sakubiza okwesibini ke ngoku sithi sicela ii-closing remarks zakho okwangoku andisifuni nee-closing remarks zakho ngoba ndifuna ukwenza sure ubuyabuya
okay hayi ndikhona mhlekazi ndinixelele xa
Okay, good man. Enkosi kakhulu man.
Kubulela mina man. Kubulela mina ngeduba.
Okay, good man.
Sorry, Brian. Thank you.